Westhitmusic.com.
Je m'appelle Vedan Juchi.
Junior
Beats. I would never go flow by Italy. I didn't live Kaifendi ya machacha ya maliji. Saliji, nife analogy. Saliji, tukubanga saliji. Saliji, nife analogy. Saliji, tukubanga saliji. Nikilandi ya drop pele. I feel it. My head I'm on the chokele. And now we know I'm with it.
Mwafika kupango pareta. Yaka dropa mafano safeka. Manende kuzipanga mstrete mafano pagesa walembe saleka.
Kungu dropa jihit. Maliga maniga. Chabezo limba nandi makabesi ndi kwa nitandi makunda mashika. Shika.
Ayako nindife mafana italiji. Nobody to go flow by Italy.
Italy.
I didn't live in Jaguaza, Italy.
Italy.
Kaifendi ya machacha ya maliji.
Saliji.
Nife analogy.
Saliji.
Tukubanga saliji. Saliji. Nife analogy. Saliji. Tukubanga saliji.
Let me tell you something, my DL. Didn't go what you can tell. Koli indi na jie, kola mango sasa na pie. Let me tell you something, my dear. Fully fire ndi na kwee. Dema fana uti chani.
Oh, hako di chani.
Nigila ndi ya drop pele. I feel it.
My head I'm on the chokele.
And now we know I with it.
Hako di ndi fema fana italiji. Nobody to flow by Italy.
I
didn't live in Jaguaza, Italy. Kaifendi ya machacha ya maliji. Saliji. Nife analogy. Saliji. Tukubanga saliji. Saliji. Nife analogy. Saliji. Tukubanga saliji.
Downloaded from westhitmusic.com.